Banksy 546.
What else? Hey.
Exclusive from
ZHitsPromos.com. First of all, no one must have a virus. Maybe niggas what think eco pressure. Cause Pabondi ni pogona mucheva anakamba ating hale sabasa. Short time nizi peza ni parodi ni pike ko so fast ni nakwela cheka bus. Nilangane ku backseat kule two ladies. Nine na zipeza chekwa mene ku backseat. Kumutu nafaka na ma headset. The ladies thought that in a chalilai. Kumutu ni vele lapo music. Hello in and she is a pie one. My phone was down, yes a battery low. Hello Veva Kambani Velai. For sure little Namvela Maloza. Mukasi wea kambana muzivai. Hello ni mukasi wa chite. Tupi no tava kumutima fulu manta. Vela ni mukasi vamenezo kambai. Ay Ninga chite manta.
Make chite vachilamu kushaina na katundu wao. Nifuno gala wito ndeo. Amuna banga ni wapae. Make chite vachilamu kushaina na katundu wao. Nifuno gala wito ndeo. Amuna banga ni wapae. Make chite vachilamu kushaina na katundu wao. Nifuno gala wito ndeo. Amuna banga ni wapae.
Kali mupasi phone yanga aiwona. Sini tinika, sini chinja kolo nyimbo. Noni kwiri lapu ati phone yenze off. Veve nzo kamba, vonse na vivela. Ine poseluka na veve vaseluka. Ine wait, mami ni fuseko. Niziva su niziva pati ine na kusiva. Flani ulinayo let's hop usekako. Kati iliriu ni kuuza usachula. Ukumbira banzako usasala ungolila. Banzako sikufuna pati duwe ufuno paya. Mami, gani support
twice. Nifuno kala wito neo. Amuna banga ni wapae. Amake chite vachilamu kushaina na katundu wao. Nifuno kala wito neo. Amuna banga ni wapae. Amake chite vachilamu kushaina na katundu wao. Nifuno kala wito neo. Amuna banga ni wapae. Amake chite vachilamu kushaina na katundu wao. Nifuno kala wito neo. Amuna banga ni wapae. Amake chite vachilamu kushaina na katundu wao.
Mami, for sure kanisa go twice. Manzako ve ukumba uzali lai. Sidala veve vina chiti kai. Pati wa upangi lapo plan. Mami, for sure kanisa go twice. Manzako ve ukumba uzali lai. Sidala veve vina chiti kai. Pati wa upangi lapo plan.
Nifuno kala wito neo. Amuna banga ni wapae. Amake chite vachilamu kushaina na katundu wao. Nifuno kala wito neo. Amuna banga ni wapae. Amake chite vachilamu kushaina na katundu wao. Nifuno kala wito neo. Amuna banga ni wapae. Amake chite vachilamu kushaina na katundu wao. Nifuno kala wito neo. Amuna banga ni wapae. Amake chite vachilamu kushaina na katundu wao.
PMP on the machine.
GNXmusic.com.
Banksy 546, what else?
Straight from Chipata, you know.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.